Tendo tikubala lapho wokungena ngisebenzise ndoda wendo tikubala lapho wokungena wendo tikubala lapho wokungena ngisebenzise ndoda wendo tikubala lapho wokungena Wogunige nami Wogunige Wogunige nami Mina ngibona abantu bayahlonipha bonke Wogunige nami yengabe basabana Mina ngibona abantu bayahlonipha bonke Wogunige nami yengabe basabana Mina ngibona abantu bayakwesaba nje Wogunige nami yengabe basabana Wogunige Wogunige nami yengabe basabana Wogunige Wogunige nami yengabe basabana Kodwa yini lento nayo mfowethu Wangibheka wathi angishalaze 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 Kodwa yini lento nayo mfowethu Wangibheka wathi angishalaze